What happens? Like, do they blindfold you? Where are you seated? Like, at what point do you realize these are government agents?
Sema ukisikia hii sauti yangu unakufa. Nikakataa kukufa kufa hapo kwanza, nikakelewa. Ikabidi nimekufa tu. Sasa nimekaa pale.
Kufa na maanisha unajilalisha.
Sasa ile room iko na kamatris, unakaa tu kwa kamatris hivi, unasimu mtu amekufa anafunga macho, kaulimi nje.
Yeah.
Uliona tu kumechacha, ukaona unaweza jiingiza kwa ngori, ukatafuta tu aunti yako mmoja, ukaenda ukaingia nyasi ama ukatafuta girlfriend. Na akasema, lakini ikiwezekana, usionekane hadi kwa hiyo TV.
A bunch of you have been accused of faking your abductions, yes?
Yeah.
Hata majuzi to your video ya Billy. Billy situliseti on Facebook. Kuna soko like Billy anadanganya. Ikonene. Episode 582. Tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yeah.
Na leo tukona mse moja wa nguvu sana, because this is the first guy to actually give the president a happy birthday present in the form of an abduction. He got like, just abduct me for
what an unboxing.
Yeah, what an yeah, so tukona Peter Mteti, and Peter Mteti alikuwa abducted by the William Samoei Ruto government. This one was on the 21st of December 2024. And this year we discover that the birthday of the president is 21st of December. You know, didn't know that.
I thought ni uko accept June kwani.
Yeah.
Ni majuzi tu.
Yes, he was born on December. Uko na vile swali kwa naandika my messages. Oh, I love you Mr. President. Mr. President. Boka recho iko zile za hey. What's happened? Yeah, so tuko na Peter Mteti, and yeah, so Buddha, niaje umekwaje?
Fiti, niko fiti kabisa.
Yes. So liamua tu ku unbox ya president through present hivyo, eh?
Simi niliamua, niliamua.
So, kwa sababu story yako, nini liko imehappen? Nini lilifanya rais akafeel like this one needs to be abducted? By rais, we mean the institution and the people who work around the president. Unajua? Like, what was so offensive that made them feel like that was the only solution ya kukunyamazisha?
Okay, so last year... Okay, before I did from to kitambo kama since ukoma 2020.
Yeah.
Nimekuanga tu activist nini nini nikiona kitu yendi fit inasema pale X.
Yeah.
So it happened this period ya December last year. Ndio Groki kanza edit 19, ilikuwa edit 19 December.
Yes.
Hiyo ndo siku Groki watu walianza kupost ni image, unge create image na Groki. That was the first day. So nikaingia X pale, nilikuwa job kitu 3 hivi jio masaa 9 hivi. Naingia X napata mse fulani amepost picha. Orezo kwa melala.
Oh, okay.
So you see me vile nilielewa hii picha. Unakumbuka vile last year kulikuwa na noma nini ma finance bill nini nini?
Yes, yes.
So mimi nilielewa yule mse kwa tukua shule tulikuwa tunasoma symbolism, fasihi, kinaya nini like. So mimi nilielewa yule mse ametumia fasihi kuelezea like president amelala kazini.
Yes.
So mimi nikapost ile picha. Lakini mimi sasa this side me at the time nikadi nilikuwa na support, nilikuwa na saliti wananchi juu nilisema
yes,
do not repost. Nilikuwa si waache kuriposti picha sana.
Ndio
alikuwa amelala in a way, amefunga tu macho yote tu hivi vile alikuwa amelala. Ingekuwa na ishish kidogo kidogo hivi. So mimi nikaiweka nikasema wase waache kuriposti ile picha zaidi.
Mimi
nikaendelea tu na kazi zangu nilikuwa na uko tu ST. Nikaendelea na job yangu saa job sasa nilirudi kuingia X tena jioni vile nimeenda kijani. Nikapata ile post ili blow up, iko na engagements tu kadhaa. Alisi kushughulika sana na comments, nilishughulika tu na comments nikilala.
Yes.
Ndio napata ile time niko na DM tu mingi. Kuna vitisho. So like ndio naona wasi wengi nikawa wameanza kuirepost. Sasa wasi hata wa repost hiyo pekee. Wasi wameanza kuweka zingine mingi. Sasa mimi nilikuwa tu nimechoka hiyo siku hadi siku shughulika sana. Nikienda job asubuhi nikiwa kwa mat.
Yes.
Naingia X, naona hizi vitisho zimezidi. So mimi nikaona acha tu niifute. Kuna wasi wanasema wewe futa ile picha. And then
ulifuta?
nilifuta ile Friday. So, and then by the way before nifike kwa gari, basi nilikuwa naishi chini kidogo, ilikuwa nakaa kuna ghetto. So nikaona ni kama msia fulani anatokea hivi, kwa hiyo ghetto ananichungulia. Kuna msia nikali kwa amenichungulia. So alafu nimeingia kwa mati na angalia vitisho zimezidi. So kitu inaniring labda yule msia ni miadi ana trace. Sasa mimi nikafuta. So Friday ilikuwa 20th ikakuwa tu siku ya kawaida, nikaendelea na shughuli zangu. 21st tulikuwa tunafaa kwenda team building ile place nilikuwa na work. So
that is 21st of December.
Hii ndio 21st sasa siku ya tendo.
Birthday
siku ya present.
A birthday boy.
Yes, yes.
Like, sasa
zi, but ocha, kabla tufike 21st. Nataka to concentrate na hii post. So by which date are you deleting it, like
Friday?
Oh, na hii abduction will happen on a
21st.
Which was a Saturday?
Saturday, yeah.
20th.
Oh, okay. Yeah. So like ni vitisho gani that ilikuskea, was it?
Okay. So
wasi
ama mimi hadi tulifanya nifute si vitisho. Si nimekuambia hadi kutoka 19th niko naona vitisho.
Yes.
So mimi kitu nilifanya nifute, kuna msetu alikuja amenyenyekea DM akaniambia ni aje boys. Okay, naelewa sana point yako kitu unajaribu kusho, lakini fanya aje? Juu siwe au mean vile unasema like where you are, nikadi una support to birthday boy. Kwa tuache kumdisrespect.
Yes.
So, umsa kaniambia, we tu futa hii post, wasi wengi ndo wache kuipost. Njua tu sasa walianza kumake comedy na yo ex.
Okay, okay.
So, mini lisikiza tulia boys, nikaona alikuja tu na njia fiti. Si hawa wengi wa kunitusi, tusu walifanya nifute zi. Umsa tu alikuja na njia fiti, ya kaniambia, hiki tu, instant tu watu waendelea kuisambaza zaidi, we just to delete it.
Yeah.
Nikamua tu, nisa spendangi like kunini sana na na wasi niko na jumi niko na post na goodwill. Sasa kuna mse mwingine amekuja na goodwill pia kuni advice.
Okay. Jamaa Gok.
No, me to me a grow.
Na grow.
Mimi hadi niko na iba kwa mse fulani tu alikuwa amepost. Alafu kwenda kuangalia kwa yule boys juu niko nimemrepostia. Pia nikaa alifuta. Nikaa aliona vitisho zimezidi kwangu pia akafuta. Sango rionge. Alafu kulikuwa na mse anaitwa JX. Big week fulani yaka, sasa ya subuhi akasema mkitaka kujua mtu alianzisha hii story zote akanitag. Akasema ni mimi.
Okay. Alafu sasa of course now the 21st the abduction happens. Yes. So kuna kuna hii CCTV footage. So where is this? Uko wapi? Ni place kuzina kaniko uko kwa M-Pesa shop like ulikuwa na do?
Sasa siku ndio nasema nilikuwa naenda, tulikuwa tunaenda team building ya asubuhi. Sasa lazima ninge buy breakfast.
Oh, okay.
So nilikuwa nimeenda hapo. Hiyo building tu nilikuwa naishi tu kwa hiyo building. Kulikuwa na hapo chini kuna tuma shop kadhaa.
Okay.
Kuna msaidia anauza maziwa, mayai. Sasa hapo kulikuwa kuna uza maziwa na mayai. Nimeenda nimebuy. Sasa naanza kulipa. Mara ya kwanza nililipa like iende through. Nalipa iende through. Mimi was most of the time M-Pesa udelay.
Yes.
So sikuwa nini ati kuna post nilieka hadi nafanya nitishiwe. Jufraid was a very normal day. Sikuwa na woga sana. Hadi nilikuwa before hiyo video ianze. Nilikuwa nimesimama hapo dakika kiasi. Nika nilifika hapo kitu 8:30 hapo 8:40. So nini hadi nikapoa kiti nikatulia. But kuna msee sasa alikuja akalipa na M-Pesa akaenda. Yeye ndiye alifanya nikajiuliza mbona tu ni yangu inakata. Usikika M-Pesa iwaki ifai kwa kila mtu.
Yes.
But yangu tu haikuwa inawaki. Nilikuwa na SIM card mbili zote za safu na jaribu kulipa na zote
inakata.
So ndo mse fulani anatokea anga pale. Ananiita Peter na jina yangu. So nikiangalia hivi yule mse nika like na simu tu ni mse ananijua waimta. Hadi alinishika kiu bro tu hapa juju. Hadi ukiangalia kwa hiyo video ananishika anga Peter. So sikuona huyu mwingine, walikuja wawili kumbe. Mmoja amekam ameniround na nyuma. So kidogo kidogo ndo naona gari inatokelezea chini hapo chini tu kiasi mbio. Alafu sasa yule mse wa nyuma kanishika fiti na jaribu kujitwanda nika
akapita na yeye.
Nikaliona sasa hapo ni abduction.
Kuna chikigi hapo, kuna pale unapiga nduru.
Unajua sasa vile niliona hiyo gari ndo nilirealize ni abduction. Njui kwa kitu mpya Kenya last year. Kwanza ile ya finance bill watu walikuwa wanapata.
Gari inaonekanagi vizuri.
Ilikuwa Prado, ilikuwa Prado, Prado fulani.
Ilikuwa Prado,
Kuna
ule boy wa anawaka kwa hiyo don't know boy wa M-Pesa. Yote wakia tu anaangalia, tu anashindwa ni gani hizi.
Mse hadi uongea vibaya hapo mwisho. Kuna pali anasema anga anauliza ngoyo mse wa shop. Unakatula pana wezi. Like that's Kenyans. Hadi ajiulizi ni hivi mwizi kweli ushikwa. You see kuna vile hadi mwizi ushikwa. Hapo mwisho ikiisha anauliza ngoyo mdemu wa shop.
yeah.
unakaa tu hapa na wezi oh. standard ya saidia react ndizinge reaction yake tu aliona mimi ni mwizi
hata hata try kuna so iko kwa hiyo audio eh
hadi iko kwa audio yeah.
Ola ka hapa na mwizi. Lakini wewe ni mwizi wa amani ya rais. Unaiba amani ya rais. So so hii ni 21st of December. So walikupeleka wapi? Like and what happens? Like do they blindfold you? Where are you seated? Like at what point do you realize these are government agents?
So kwanza nimeingizwa hivi wakanirusha in a strategic position. Umerealize kuna mmoja tumeingia na side moja.
Mm.
So yule tuliingia na side moja alienda kama nilalisha. Kuna yule mwingine ame round ile side nyingine. Hiyo hiyo side nyingine alikuja kama nikalia kichwa. Kwanza nikikaliwa kichwa nikawekwa mabali. Before anything kwanza nilianza kugongwa fiti. Nikatolewa ile tisho nimevaa nika blindfoldiwa. Gari kaanza movement. Sasa mimi nikakuwa nika unajua like nisharealize ni abduction naenda mimi yes. kutupwa liva yala naenda kuuliwa. So like I had nothing to lose. Sasa nikaanza kukuwa resistant zaidi. Sasa kitu ilifanya nikatulia nikikuwa tu hapo resistant. Hapa chini usi like niko kitia katikati ya nyuma ya gari. Hapa mbele kuna kuangana ka space katikati kama haka.
Yes.
Niliona bunduki hapa. Gun kubwa hizi sijui types za gun. Niliona tu gun kubwa hapo. So ile tondo ikaniambia okay, in as much as naenda kuuliwa, acha tu nikuwe resist nini nitulie kiasi.
Yes.
Jua watu mimi they have no mercy kiti ya kwanza washaanza kunikalia washaanza kunigonga. And then wakajaribu kuzima simu yangu nikailiwashinda. So hapo ndo time ya kwanza nikatolewa blindfold kidogo. Nikaona tunashuka place kutoka Ungwaru kuna njia inaenda kai inaendea nini kutoka Udhiru kuna njia inaenda kai inaendea Ungwaru. Sasa ni hiyo ndo tu like kiti ya mwisho niliona. Niyo njia yenye gari ilitake.
Oh okay. Alafu blindfold ikarudishwa.
Blindfold ikarudishwa nikaanza nilikuwa nisha tingo mazip ties. Zinaenda tu zikikazwa. So moja tu akaanza conversation. Akaniuliza unataka tukupeleke police station gani? From Udhiru me just felt safe kusema twende Parklands. Siku hataka hii hata like naonanga nikaiko na tu shughuli mingi tu. Nikasema tu nipelekwe Parklands. Wakasema ni sawa. So like all this time najua napelekwa Parklands police station.
Yes.
Gali ka drive too for long, mina uliza, ya tufiki Parklands, njuku toka Udhiru, misi mzige, nilikuwa na waku westi.
Yes.
So na ile was a distance, enye nimekuwa nikikommute almost daily.
Gali
menda for like, for long tu, na sijui time juwa shachu kwa simu, but nikisikia yo distance ya Parklands, na uliza kwani ya tufiki. Msena niambia, tuko almost, sijui tumefika, kwanza kuna plisadi ya niambia tumefika, tunangoja usiesa afike, iki siya kwa dia tutakitaki kukueka, isi kitu kubwa. So tunangoja tu OCS afike tukuingize tu hapo mmalizane na OCS uende shughuli zako. So niliwaambia naenda family function na mimi na chair. Wakasema acha tungoje tu OCS afike, tunangoja OCS afike, hatutaki kwenda ku create commotion kwa police station. So tunazunguka zunguka. Mzee anakuambia mnazunguka zunguka lakini gari imesonga. Like usikii tu kama kuna police tu mnaenda mkimove around. Mnasikia tu mnaenda tu njia mpya mpya.
Oh, so imeshika barabara.
Imeshika barabara ndio tukafika mahali. Nikasikia gari nikaime branch off kwa Rough Road. Alafu after kuingia Rough Road, nikatukaingia place kwa msetu. I mean kamuuliza kwa nini mmenileta kwa mtu tena? Tuko tunaenda police station. Wakaniambia sijui OCS. OCS ni kama kwa unajua ni Sato. OCS sasa wameona instant waniweke sana na kuna shughuli naenda. Acha nipeleke tu kwa OCS.
Kwa kijia OCS.
So kwa sasa ndo nilijua na pimwa kabisa.
Saiba ndo mekaliwa kichwa.
Azizi. Okay, like kukaliwa kichwa was tu ile period ya ndo nivalisho ile.
Oh, okay.
Nifunganisho nguo fiti kwa uso.
Okay. So umeenda kwa OCS sasa, kwa bungu.
kiasi nikawa watu wakatoka kwa gari, tukabaki na moja hapo amenishika. Daka kiasi pia wakakuja sasa wote kunitoa kwa gari. Nilikuwa natolewa tu, kazi tu ni kudirectiwa. Nikapelekwa mahali sasa nikaa kwa karumu hivi. Hapo ndo naambiwa nitoe nguo zote. So I'm like, kwani sifai kuongea na OCS na nguo? Kwani OCS ni mwanamke? Unajua nini kaanza kukua na maswali za OCS, kwani ni day mama?
So na mbona gani dinyo OCS?
She wants the naked truth.
So
oh damn, yeah, yeah.
Na baki na socks bana, na mbuazi hadi hizo ni nguo, toa kila kitu.
Yes.
Kidogo kidogo sasa msia anakuja, nikana kuja na players kubwa. Mean my mind ili ring. Ini bulldozer, zile za agriculture, zile za castration.
But diesel.
Mimi niliyekelea moja teke. Najua anaweza kuwa na wachi. Niliyekelea moja teke. Sasa usiki waliniingiza wengi pale kwa karum. Sasa watu wakaniganga hapo, wakamkuja kumpea nini.
Ulimpiga teke?
Eh, hey, unajua mimi so at this point nimeona hii ni kaka bulldozer, ile agriculture.
Wamekuja kukata kei.
So wanakuja wanakuja kukata zile ma vitu ziko kwa mkono zile.
Oh, zip ties. Wao kafikiria ni KE.
Mimi nilifikiria ni hivyo.
Yeah, well, yeah, it doesn't make sense.
Yeah.
Ukaamua fadhali ni kuvena mkende.
Okay.
Yo, protect it bana.
Yeah.
So like
au ni mzuri haku jam na wewe?
Zii alisema kwanza kwanza nikali ambia wengine. Time ya kuuana huyu ni mimi nitaua. So like hiyo statement kwanza ilinishtua. Alisema huyu sasa ni mimi nitaua. Muniachieni huyu. Ndio ni muonyeshe. So hapo kidogo kidogo watu wakaganga hapo, akani moja akaniekelea sweep. Niko chini wakajaribu kunipiga koni, nikajipata tu na pingu kwa mkono. Siri yangu exactly what happened hapo kwa events, but nakumbuka nilijipata na pingu kwa mkono. Sasa niko uchi, niko mali kwa flow. Kwa karum tu kadogo hivi akakuwa karum kakubwa. Sasa kama ya ikitia depress kama hapo kwenye umeanzia.
Yeah.
Sasa niko pale na pingu wote wakaenda.
Afu pingu na niko natuambia ni moja.
Mkono tu moja ili
kwa moja, alafu ndede ndede. So na pingu kai kwa flow.
Yeah, yeah.
Oh, okay.
Na ni pale kwa flow, so huwezi simama.
Mm.
So wakaenda. Mse mmoja akakuja. Sijui sasa hapa hii room yangu ilikuwa ngatu na light time yote. Ilikuwa ngatu full time ni light. So siwezi tell time. So mse akakam after some time to maybe masaa. Akakuja akaniuliza majina. So mie kwa akili ni kwa dhani ni OCS amekam tuongee. Sini ya mbua first napelekwa kwa OCS. So ni kwa nafikiri ni OCS anakam tuongee. Mse akakam akaniuliza majina nini. Hakuongea sana akaenda. Karibu hadi nimuulize OCS tuongee. So like ya kaleft tu. Huyu mse alikam tena kesho yake. I assume ni kesho yake. Ile light haikuzimwa. Si ati najua ati usiku ilifika. I assume ni kesho yake juu alikuja sana chai. Amekuja sana chai na slice kambili, tambura chafu. Akanipea chai bado. Hii time yote hajanibongesha. Akaenda. Sasa kikam jioni. I assume sasa ni jioni. Hii timeline siko so good na kule kwa time.
See, that's how they do. That's one of the things they do. They mess with your mind.
Yeah.
Was attack you due time.
Yeah. So kuna time alikuja sasa na ugali na kabeji mekatakatwa tu vibaya. But this time sasa alikuja pia na nyaunyo. Sasa akaanza kuniekelea bana. Nilipigwa, kaniambia unadhani ulikuja pa Christmas. You see, it was Christmas period.
Oh, he's a. Ndio nakucheka basi.
No, it's okay. Sasa hizi hadi ucheka.
Nafikiri ulikuja pa Christmas. Jukocha.
Nafikiri ukocha. Like, wananionyesha. Hai, hadi wewe nika like tumekupea ample time sana juu ulizangu pikangwi. Unakula tu. Juu nilikunywa chai, unakula tu. Kwanza nikaambua sasa hii mlango kabla hiyo ifunguliwa. Mtindo itakuanga kwanza kupigwa. So like akaniekelea nyaunyoka sitaki niambia tuache kusumbua serikali vijana. Akasema sijui sisi vijana wa kwanza kukuja. Vijana wamekuwa wengi before sijui since independence. Sijui hadi kutakuwa na wengine watakuja wakali kutuliko. So sisi tu tutafute tu atakani mjengo tupige yani. Hajaribu kunionyesha hadi tutafute tu aso zingine kama mjengo. Tuachane na serikali, hiyo ni mambo yao.
Yes.
Atufai kukua any resistance. So akaniekelea zangu nikapoa ile ugali. Sikuwa nimekula kutoka Friday. Actually it is slap. Ile ugali mbaya. Nikaikula.
Hata kutandikwa. So na leo kikula. Aje kwanza.
Bana, azii urai. Actually hiyo time ndo nilielewa. Kuna some situations hadi machozi kujangi. Hii period yote hazi nitakuja. Nililia tu kiti ufala hiyo period yote nilikuwa huko. Si ati nijuu ya kupigwa au manini. So like ndio una nikapigwa alafu siku kilala unashanga una sweat aje huko hakuna huko kwa floor ni baridi lakini bado una sweat. Inashika shika hivi mgongo ni damu. Ekizia tu nyonyo toto tulikuwa tu vitu vingine tukonde. Na sasa nikamsikia tena pia nika asubuhi ilifika. Amekuja tena na chai. Mtindo ni ule ule. Nyaunyo kwanza kaa saba zako za mgongo. Anaenda. So hii period ikakuwa hiyo sasa ndio pro nini? Ndio mtindo yani. Hadi kitu kulingana na vile nirudi kuhesabu siku. Those kuangishua. I think it was either 25th ama 24th. Nikawa li change shift. Yule mse sasa nimekuwa nikiona onanga, nikawa mwingine akakama. Mwingine alikama na maubaya. So mwingine sasa, yule mwingine hadi nikuwa nishamzo ya uyonu wakanyaunyo. Sasa yusi wanyaunyo. Uyonu nikanyanga kila mahali. Kwa uso, nini. So nikawa na jipiga introduction inaniwe. Yaka jintroduce na mateke, nini. Akanipika, kanza kuniambia hii story, tusiwa hii adisema mahali. Hii story ukiwa itoka pale. Sasa huyu ni kadi alikuja na upi, anaeza toka. Ule mwingine akuwa na upu. Sasa ameanza kuniambia inkesu toke pale inje, hii story usiwa hii ongea. Akaniambia niko katikati ya msitu. So ile first day, unajua pale kwa castration, nilipika nduru pia nikipika yule teke. Nika hiyo story wanaambia. Like inkesu kitu moja ifanyike huko, nika hiyo kitu yote wote wanaambiana. Hili alikuja kiniambia, niwe ni risiki ulikuja hapa siki ya kwanza ukipiga nduru sana. So ako like hapa ukuwe jaribu kuongea tena uko katikati ya msitu. Tunaweza kuachilia ukuliwe na fisi. So I was like no, nishatulia juu asha nipea upi anaweza toka. Nika mwatu kuchill. Sasa all of a sudden we mse tena vile nimekuambia amekuja kuwa mwash akarudi tena after kunipea chai. Si amekuwa mfiti tena. All of a sudden
ya psychology
vibaya. Amekuwa mzuri akaanza kuniambia hata hii room yako na unaiko na umbu acha nataka kukupakia rangi kidogo umbu iende nataka kukupakia dawa achadi. Unajua choo yangu sasa all these days sijaitolewa choo
fumigation.
Nikawa nataka kufumigate fulani hivi. Sasa ile nilikuwa na choo by the way nilikuwa na kamkebe nafanya choo yangu yote hapo. So akaniambia hadi choo nataka uendelee umwage. At least nikawa for the first time nikasimama. After ile siku zote nikasimama nikaenda nikatupa ile choo. Msea na nini akarudi alafu akaniamisha pia karuma akaniambia vile tumefanya hii fumigation see it's not good for your health. Acha nikupeleke karuma kengine kenye kalikuwa kashafanywa before. Akana umbu mingi. So like ile msee tu ni yule alikuwa mbaya sana asubuhi. But anyway nikasema ni sawa. So like after kupelekwa pale sasa siwezi kumbuka kaunti ya time tena. Nikawa sasa tu akakuja wengine wengi. Hawa sasa by the way this time ni wase walikuwa na wameji mask tu the nini ni macho tu unaona.
Zao kwani? Balaclava.
Ni macho tu unaona. So like wezi tambua mse. So ndio nasema wase wakakuja. Wakarudi wakakuja wengi wakasema nika ume improve tunaona tukupeleke home. I think it was on 25.
Improve aje.
Sijui za kuimprove. Labda nime uskide one sasa nilileta shida. Sasa sireti shida. Nyo pia mi naona nika nime improve. Jusikuizi napigwa nimetulia. So wakaniambia wana nipeleka
home. Unasema tu tutam.
Zia singesema adi.
Itaandikwa vizuri. Tutam.
Iyo sinayo singesema.
Ziambia kitu inauma hapa kuliko umbu ni nyinyi.
Konene, so nacheki unacheki kiti nimekalia ni very comfortable and saizi kuna vile tume upgrade studio so kikama pa kwa studio tapata kuna vile kuna like different cupboards and the furniture just looks really good and that's courtesy of Best Furniture. Best Furniture wako located wapi? Wako located along the Eastern Bypass next to Hopkins Hospital. Alafu, apart from kukumekia very good furniture, another thing that they do is you can pay on delivery. So, unangoja nini? Majuzi na kungalikisema that I've been getting busy lately, so ilibidi nibaki nime upgrade kitanda. And all I can say is, yu kitanda haujai kuji na soundtrack. Utasumbua watu. Yeah. So, changamka jo. Best furniture jo. Yeah. Cheki ule studio ni anguvu, eh? Acheki. And uki baki umereach out to Best Furniture, usisahau, iko nene. Is the guarantee. Chikigira yanaitwa Ian squeeze one. Haika Ian comfortable. Na ule nakaga iko comfortable mbaya. Best furniture. Iko nene.
So, wao sisi wameniambia wananipeleka home. nikarudishwa zile manguo nilikuja nazo. So nini sikale ka t-shirt kangu alinifunganisha kakararuka wakanipea tuka vest kingine huko. Nikaka one of the inmates.
Yes.
Oh. Kulikuwa na other inmates vile niliona hiyo base.
Mm.
So nikawa alinipea tu t-shirt ya another inmate. Nikapoa tu clog yangu moja ilipotea, so nikapoa nikarudishwa moja. Nilikuwa na Crocs kwa hiyo video ukiona.
Yeah, nimecheki. Yeah. Mm.
Nikarudishwa moja, so nikapandishwa gari, nikaambiwa tunaenda home.
Mm.
Okay, me I was just okay, sawa tunaenda home. I was relieved kind of.
Mm.
Sasa dina sinaenda home sana, jaribu kuonyesha tukipita certain feature ya kwenda huko saiza kwetu. Mniamshe. So hadi saizi nataka kuteka nap. Like mniamshe tukipita certain physical feature ndio nionyeshe mtaa. Mmoja akaniuliza nadhani tunawashagali tukua tuji place tunaenda. Ah, sasa mimi nikazima tu naenda home. But kuna nini? Kuna zile vitu tu place, for example mimi place mimi huenda si upita Mwea. Ndio upita Mwea kuna rufu fulani ya mchele.
Ya mchele. Yes.
Kuna rufu fulani since all the times nishai kuja Nairobi au nikitoka Nairobi, mimi sikia hiyo rufu.
Yeah.
But this day sikuisikia. So sijui nikaanza kushuku tu hizi hiyo. Tukafika tu mahali gari nikasikia amepika simu haraka. Eh, ndio tuko kwa town tunaingia. Ai. Nikashangaa ni wazai ana alert hivyo kweli. Nikaanza tu kuwa skeptical hizi hiyo. Sasa tunafika tu ile nikaa tu ni base nyingine tu mpya mateso. Nikaa tulikalishwa tu base moja sana tuka.
Yes.
Ni another tu base ya mateso. Nafika pale tunakaribishwa tu na makofi zetu kadhaa.
Season 2.
Season 2 bana. Kwanza wase huko walikuwa wanaongea mbaya, tia wase ni wachafu. Wana ni sijui hadi hawajaoga siku ngapi. Nyao tuko tumeoga.
Oso hii place nyingine huko solo.
Sijui tulikuwa na nani but sikuwa solo.
Eh. Oh, but sasa ukipigwa napigwa ukiwa solo.
Kupigwa napigwa nikiwa solo, lakini kwa gari hadi unajua nimefungwa tu nini, niko nimefungwa tu mask uso, nimekuwa mazip nini, ma masking tape. Like hakuna place ulikuwa unaona mtu kani traveling. Ulikuwa unatarizwa ma masking ukiingizwa kwa karumu. So akasema tupelekwe deep. Mimi nikapelekwa kwa karumu hivi. Kwa kale karumu na like nikafungua tu macho hivi after kusikia mtu mwenye ameniingiza kwa kaluma amefunga. Sasa hapa nikaona ka mattress, blanket mbili zile za ushago zile mzee mzee. Nika confirm pia sijaona ka kale kachuma.
Nikasema badizo. Unajiona badizo.
Sijakaona bana, nikasema labda nika crisis tu ametuleta kiasi BNB. At least hapa mateso inaweza kuwa sasa kuwa kali kama huko kwingine.
Yes.
Hapo nikasikia, nikaambua nioge, nikaoga na shower.
Oh, shower.
Eh. Hey, for the first time.
Nikosho ni baridi.
Zilikuwa warm.
Yeah.
Eh. Hey.
Serikali iliamua usinuke. Okay.
Nimeoga na shower warm. Kuna hadi choo, choo iko na hadi ya freshener.
Sinuke.
Na kunyolewa sasa.
Yeah.
Eh, hey, sasa hapo na kunyolewa kabisa. Wakiongea tu mbaya, kachukua nguo, kaenda nikao alienda kuzifua I think. But kesho yake sawa karudisha.
Ziko safi.
Eh, ni kazi kwa tu safi. Walikuwa nikawa wameosha na mashini hivi. Yeah, so hapo sasa nikapika kutoka 25th. Hapo sasa ikakuwa nini kabe sasa ina promote usafi. After kasi kumoja unafunguliwa unaenda kwa ile shower. After kasi kumoja unafunguliwa unaenda kwa ile shower. Unafunguliwa unaenda choo. But
kwa upendi kuoga na kutocha na shower.
Andi wanakunukisha, ananukisha kwa mtandazo.
Yeah, yeah.
Every day.
Oh, okay. Yeah.
Yeah.
So,
so pale tukapata tu wase wengine wapya. Kuna watu wanaongea tu mbaya, mse anakuja na mwa. Kuna wenye tu wanajipiga intro na wewe. Zidu kiasi. But kuna this one guy alikujanga. Nikaa sasa alikuja, tumeenda kaa weno. The previous sasa Monday. I assume ilikuwa weno, juu na kipiganga siku, nilianza sasa kuliva siku vile tuliachiriwa, zile siku nilikaa huko. So, mse haka kujanika sasa the previous Monday, mse haka kuwa muhash. Mse sasa kanza kuniambia, ah, we sasa, ukuwa isikianga ni mengia kwa irumi yako unakufa. Mse haka nzaka kuniambia, tu nikiwa isikia, niye tu like, nikiwa yo, like walikuangatuna nguo constant tu awasei. Nika kila mtu wako na kaingu. Unaweza tu mrecognize, although wezi mrecognize sura. So akasema ukwesikia hii sauti yangu, unakufa. Nika kataa kukufa kufa, hapo kwanza nikakelewa. Ikabidi nimekufa tu. Sasa nimekaa pale.
Kufa na manisha, unajilalisha.
Sasa ile room iko na kamatris, unakaa tu kwa kamatris hivi, unasimu mtu amekufa anafunga macho, kaulimi nje.
Yeah.
Unajua sasa nilikuwa ananiambiaje? Ukiwa hapa you are a dead person.
Oh, okay.
Ukiwa hapa you are a dead person. Wanika wazazi wako hadi hawataikuona tena. Mimi sasa ni kijana mdogo sana, sijui nishajaribia life hivyo. Ili ninge focus na ukulima. So akaniambia mimi nikiwa tu pale ama dead person. Sasa nikaanza, nilikuwa na ile yule msema kwanza alikuwa ashaniambia naweza toka before the date 1. But yule msema mwingine ameshaanza kuniambia mimi nikiwa hapa ni mtu amekufa, na niliona alinichezea psychology kuniambia ananipeleka home.
Yeah.
Asa nikajua tu hapa ni hivyo like. Na live on bonus time naweza enda any time. So all of a sudden yule msema akakuwa mwash tu karibu wiki yote. Nilikuwa namuona tu nakufa. Namuona nakufa. Sasa kama pale Friday hivi. Akakuja akakuwa mzuri tena all of a sudden. Kama yule wa kwanza.
Damn. Yani, your psychology.
Asee mtu tu amekuanga mbaya. So ile siku tu ameingia mimi nikakufa kawaida. Kani, ah zizi, my son, amka.
Rise from the dead.
My son.
My son.
Hey, I'm like, I thought like, mimi nikikuona tu nafaa kukufa, I'm a dead person. Akaniambia tu sijui yo ame nikawa kuna squad hapo alinitishanga password ya simu. Maybe walikuwa dhani mimi ndo napiga anga hizo kazi. Nikawa nilipika tuma investigation zao. Wakaelewa tu niko innocent. Wakaona hii makosa yote sina. Sasa akaniambia yenyewe tumepika tu investigation zetu, na anytime from now watu wengine wanaweza kukujia. Sijasema utaachiliwa, but wanaweza kuwa lenient enough amwe tu kukupea another chance.
Yes.
Sasa nikaishi na hope. Hiyo ni Friday. Friday alikuwa ameniambia wasi wanaweza kama hiyo Friday usiku. Sasa saa tu sasa asubuhi simsia shaanza kukua mfiti. Sasa amekuja tena nikamuuliza, "Eh, na wale wasi hawako kama?" Unajua sasa I think tunaweza communicate, akaniambia haina shida. Hiyo mambo tu iko still in plans. So sasa nikawa likam Sunday. Hiyo Sunday jioni. Sasa wakakuja akaniongelesha, akaniambia nimechinjwa, kaniambia nikienda pale nje nisiwe niachane tu na mambo na activism, niachane na mambo ya gava. Nitafute tu hata kani mjengo nianze kupiganga. And then moja ka I was forced to record a video. Like si record, sijui kai record. All this time nimeko brain folded. I was forced kusema nikishikwa tena ninauliwa. Like I was forced, so nikaambua before tukue hii ndio video tutakuchezea. Juni maneno yako. So yeah, Juni I just felt like maybe imefika time ya kuachiliwa. Ikabidi tu nime cooperate. Nikakubaliana na wao, nikasema ni sawa, mkinishika tena mnizidishe. But I came to realize, unaona hiyo hii mambo yote ni kama the reason niko hapa hadi naiongea, unajua nikaaje? Nikasa hizi mwaf nikam nikuibie alafu nikwambie usiseme. Sikiwe ni mse kwanza asha nikosea, but bado hataki nionge. Bado ananitocha nikiwa ndani na nje. So ndio mimi nilisema, hey, unajua pia mimi the more nakaa na hii story the more inani haunt. Tairi tu niongee nisemange ile tu skimu nasikia nimepotea, tairi nizidi nisemange nilisema before.
Yes.
Before nizidi. Ya so nikarudishwa kwa gari, nikaenda nikafungua zile mavitu zangu tena. Sasa hizi sasa nimefungua pingu zenyewe. Nikafungua pingu, nikablindfoldiwa. Kwa hii gari sasa nikapandishwa na wengine, like hawa sio tu wao au abductors tu. Wakaenda kwa gari wakiniambia tukikuachilia sasa hizi sijui huo akina KTN, akina Citizen, hizo TV zote ziko na demand. Kidia kwanza tutatafuta sana na media. Sijui tukienda pale tuseme tuko tumejificha maybe kwa aunti yangu, niseme niko kwa aunti yangu, nilikuwa kwa girlfriend.
Ile design ya Diagui.
Niko nimeambiwa tu nikitokea waenda tuseme uliona tu kumechacha ukaona unaweza jiingiza kwa ngori. Ukatafuta tu aunti yako mmoja ukaenda ukaingia nyasi ama ukatafuta girlfriend. Na wakasema lakini ikiwezekana. Usionekane hadi kwa hiyo TV. Yeah, so si ndio mimi tuka drive off for long. So hii time yote ni usiku, hii time yote ilikuwa usiku. Tuka drive off ilikuwa very rough. Tukaenda for long, siwezi kipadi county ya time. Wakanipeleka kwa kanjia fulani Karaf Road hivi. Kufika hapo kwa Karaf Road, tukatoka na moja hivi kwanza nikafunguliwa pingu. So hapa nikafilenywa nikaa naachiliwa. Tukatoka na moja hapo nje ya gari akanipea 3100. akaniambia sasa hii pesa hakuna pali iwezi kufikisha Kenya. Fanyaje, tafuta tu kwenu uende. Na hii place tumekuacha, au kuniambia ameniacha wapi, please tumekuacha, usijaribu kupigia simu hapa. Tuko tu within tu tunakuangalia. Mm. Tunaangalia mienendo yako.
Mm.
Na kitu isikudanganya like nijaribu kukua tu mjanja. Nikaambia tu ni sawa, akaniambia sasa alafu lala hivi. Hivi yenye tumeangalisha kichwa gari ikienda isha dakika 10 wainua kichwa, fuata hiyo njia.
Mm.
So mimi nikalalisha tu kichwa vile nimeambua. Gari kaenda, nikauliza bado niamke dakika 10 zimeisha, nikasikia tu kuna mse.
Mm.
Ndio nikaamka nikatoa mask. Sasa ile place nikafuata barabara kutokea.
Mm.
Kuangalia nilikuwa natafuta place kunaweza kuwa na social gathering.
Mm.
Kitu ya kwanza kushoni nilikuwa natafuta place kunaweza kuwa na watu to feel safe. Ilikuwa inakaa ni usiku but sikuwa na John Sangapi.
Mm.
Kwa umbali nikaona petrol station. Nikasium petrol station mingi Kenya kuna kuangana utu to shop. So nikajiambia acha niende kwa ile petrol station nione kama kuna ka shop.
Mm.
Juu nimepoa 3100 naweza bayadi maji, naweza bayadi kitu kama soda, anything tu.
Mm.
Kufika pale nikaona petrol station imeandika I love na nyuki.
Mm. Oh damn.
Mm. So ndo inaniti niko na nyuki.
Mm. Kwa zaidi kwa I love na nyuki na uko Nairobi.
Eh, eh, eh.
Not that much.
Yeah. Eh, eh. So sasa sina karibia tu petrol station.
Yes. Mm.
Like naona tu kale ka shop ni kaka amefungwa kwa umbali lakini kasema tu acha niingie tu.
Mm.
Nikiingia hivi wachi akani approach. Kulikuwa na manduthi tu mingi hapo nje. Wachi akani approach nikamwambia nataka kubai kitu hapa kwa shop.
Mm.
Akaniambia eh, saizi ni late washafunga.
Mm.
So nikamuuliza kwa nini saa ngapi?
Mm.
Akaniambia saizi ni 2:45 AM.
Mm.
So sasa nikanini nishaona niko na nyuki, so siwezi shinda kumuuliza niko wapi. Kamuuliza sasa kutoka hapa hadi na nyuki town. Mm. Naweza chukulia wapi gari ya kwenda Nairobi? Nilimuuliza tu naweza chukulia wapi gari ya kwenda Nairobi hapa tao. Nikuwa dhani town hapo, akaniambia kutoka hapa kwenda town kawa na kutembea.
Mm.
Labda boda boda, nikamwambia kana naweza nitafutia mmoja kwa wao wako hapo, akaniambia ni late, hakuna msi.
Mm.
So ikabidi tu nimetembea hadi na nyuki town. Hiyo wana.
Wakutembea
so una walk up. Mm.
Eh, yeah, una walk tu up hadi town. Ndio ndio kaka wana wa hivi.
Mm. Mm. Damn, leo kipata na wategi sinza kwa ni shida hiyo.
Yeah.
Alafu nini?
So they took your phone.
Eh, hey, walichukua simu.
Mm.
Hiyo simu hadi nilikuanga naye kanga ID hapo nyuma, ATM card.
Mm.
Hizo zote sasa pia sikurudishiwa.
Oh.
Mm.
Oh, so simu akurudishi?
Azizi.
Damn, alafu kifala jo 3100 shillings. Mimi kwa nafikiri at least anakurudishia simu nini? Hiyo time anakuambia ati juu sipigie mtu.
So
eh, basi sasa lazima nikuulize kitu moja. So this year kulikuwa na hiyo story ya Diangui. Na vile Diangui alitokaga, one of the things that he alisema ni he had gone into hiding. And I think ilikuwa hata niangalie vile Citizen walikava. Citizen ilikuwa ni missing blogger Diangui Kenyagia. Finally appears in court after hiding for the fear of his life. Sindio? After hiding. Alafu the same I think time ndio nani akatokea, cuz I remember I was disappointed na his statement ya Boni, cuz Boniface Mwangi alikuwa ameandika shame on him, Boniface Mwangi slams Diangui for going into hiding. You do you believe Diangui alenda into hiding? Cuz kuna kitu umesema kutoka kusema that uliambiwa useme ume going into hiding. So do you think he went into hiding?
On that perspective, sijui, labda ilikuwa script tu, labda kaya yangu tu, but unajua pia mimi labda ile siku ningetafutana tu na media, pia mimi labda ningesema nilikuwa into hiding, alafu watu wangesema hizi abductions zote zimekuwa too fake. So maybe ni ati pia hiyo, unajua sasa kulikuwa na maybe ile Russia Diango hii attention kwa media, labda alirakishwa sana kwenda kwa media.
Yes,
that what I can say. Maybe naweza taka kusikia side of the story pia.
But wewe mwenyewe una feel alikuwa abducted? I'm gonna feel
okay.
Ali going to hiding
kulingana na what he said.
Mm.
Pia mimi unajua nilikuwa na hiyo script.
Mm.
So sijui, sidhani kuna it's a coincidence.
Mm.
Aseme kitu nilikuwa nimeambiwa.
Yeah.
Yeah.
Okay. Yeah, cuz kulikuwa na hiyo nini? Like kuzungumza hata ungecheki picha yake jo. Alikuwa na kani ni, alafu si pia alienda na afro akarudi bila afro.
Yeah.
Kwa sio ulikolewa.
Yeah.
Yeah, hapo mtu anaingiaga hivi jo.
Mm.
Unaingia kama rastaman natokea kama bald head. Oh, okay. And so now so umetembea paka na Nyuki town.
Mm-hmm.
Ukiwa na Nyuki, ulifika na Nyuki saa ngapi?
So nanyuki na remember sasa kwa gari unajua tuko na wase. I think ilikuwa around 350 hapo. 350 ndo naingia kwa gari. Hadi sasa si unajua nimevaa vest alafu niko nimevaa ka sweatpants fulani. Sasa ile slippers yangu moja silipotea. So walini replace yana utu slippers to red. Utu tupata pata.
Niko nilipo. Tuto lojo.
Utotosa.
Yeah, hizo lojo wakazi na kato hapa nye.
kama uto sasa ndio nilireplace wanato. Sasa hadi niki approach hivi unajua hiyo ni masaa mbaya pia. Sikia diribidi nimeonyesha tu mse kwanza do. Njoo niko na ka nika mse madman hivi chokosh. So hadi amini naenda kupanda kwa gari kwanza nikambo hebu tulia kiasi. So mimi ilibidi nimelipa kwanza wengine hadi kulikuwa na discrimination kwa kulipa gari hiyo siku. Nikapanda tu ile ilikuwa around 350 hapo. Gari kaja tukafika town Nairobi kitu 6:30. So mimi hiyo ni kuna wasee by the way kwa gari walikuwa na wananiangalia so mimi najiambia ni mimi ni vile nimevaa kacho kosh. Alafu kitu kingine niambia ama ni si unajua niliambia wale wasee bado wanani wako idha yangu.
Yeah.
So mimi najiambia labda ni mmoja wao. So mimi hadi nilishukia gari nini. Sikufika town ndani nilishukia koja. Sikungoja gari ifike stage juu nilijiambia labda wanani track. Kashuka tu koja nikaenda kwanza nilienda hotel nyingine iko hapo tu tao. Kwanza nikaitisha breakfast nilikuwa tu njaa.
Njoo ile kutembea jamaa.
Ilikuwa around nilikuwa tafuta place naweza omba simu. Na place tu ningeomba simu ni ile place nilikuwa na work before ni wanakuanga na main office tao. So nilikuwa tatu kwenda huko niombe simu. Hii time ilikuwa around 6:30 office
ilikuwa ifunguliwa. Which date was this?
Date 6 January sasa hii mwaka.
6 January.
Yeah, yeah, tuko hii mwaka sasa. So hapo nini nikaona nikienda kuomba simu hiyo masaa sidhani watakuwa wamefungua. So ikabidi kwanza nimeteka breakfast hapo. Nikitake breakfast hapo ndo nikaenda sasa business nilikuwa na work. Place of work hapo nika kufika tu hivi like kila mtu ako over excited nini. You say for me sikujua story iko so viral huko nje. Kumbe mimi naenda tu pale kila mtu ako over excited na niambia cha sijui tupigie nani tupigie nani. Sasa nikapigia wazazi na wasewa familia. Nikaingia into hiding kiasi. Wasi wengi sasa wanasema. Mi hadi unajua like niliingia sijaionekana kwa media. Unajua ni msee nilikuwa na mboyo ukifika pale unakufa. So hiyo kitu by the way kwa imani out for for some time. Yeah.
Also ile ndatu chini ya maji.
Yeah, yeah.
Oh. Damn.
Yeah. Wacha ni interrupt show kuku remind kuwa Lemfi inakupatia a chance to win a flight to East Africa. And all you have to do ni send money home na pia refer a friend. Alafu kisha refer a friend, una standard chance ya kuwin a $2,000 flight voucher. Na usisahau jo, kifanya history yote, promo code ni ekonene. Usisahau pia, like on your first $50 transaction, unabaki, umegeta sign up reward ya $20. So, damn, cheki jo iyo. In the process, una support ekonene. So usisahau kutumia promo code ekonene. Na cheki. So, ayo unataka hiyo nini like a $2,000 flight voucher, very simple vile nasema, tumia promo code iko nene alafu send 50 at least $50 si ndio utapata bado hiyo $20 sign up reward alafu utajipatia chance ya kushinda hiyo. Na usahau hiyo ni festive season hii, compare kuna shindo inaendelea mpaka lini, inaendelea between 8th to 8th December to January 8th 2026. So baki umechangamka. Yeah, haraka haraka ja. Si ndio? Yeah? Wacha so turudi kwa show.
Alafu sasa nini? Kitu kama hiyo waga lazima niulize the first night. How does the first night go? Siuko you have to be scared, eh? Kuzuopa watanikujia saa nane usiku. Kuzio time I think everything that you do you feel like you are committing a crime, si ndio?
I remember one day tukua barabara na my relative tukua barabara. Niko zile za like kama naota. You see pia ni, uko ndani, ndoto za ndani zote ni za nje. Alafu pia nikianza uko kwa nyumba unasikia vile milango ina bangi ya gari. Pia uko unajua unasikia gari ina bangi. Kwanza unaamka. Unashtuka unadhani bado uko huko, unadhani tumeota umeachiliwa. Tos nini sikuza kwanza ilikuwa mbaya. For the first like 1 month hivi.
Oh, yenyewe ni kali hiyo. Unajipiga coffee kwa zojika.
Yeah, hadi nishaijichuna hivi.
Yeah, lazima. Unashindwa? Because that maybe size bado uko ndani ni
dream. Labda inaweza kuwa walini clone.
Eh, si ndio kwa njia? Wewe uko ndani. Hii ni dream.
Hii ni dream. Eh, alafu ni amke sasa hivi bado. Mimi naomba nimalizie.
Naomba amka twende
place. Naomba tu nimalizie sasa kai ni dream.
Eh, hiyo naweza amka tu ile kwa tu two times sasa. At some point.
Naomba tu nimalizie ni ama tu sema hiyo tu time one.
But pia nilikuwa na nimeona anacheza flat sana. How do they release you? Place yenye pia unaweza kuwa at risk of being robbed, being
abducted,
hit by another car.
Yeah.
Unajua, cause pia unajua ingekuwa ni normal tena kwao.
Alafu mechiki ni the exact same thing walifanyia Billy.
Yeah.
Like Billy pia aliachwa in the middle of nowhere. Ile tembea 6th of January around hiyo saa 9, like they do it exact. It shows you how coordinated they are. Like sisi utafikiri hapa inje tunafikiri ati au do vitu by accident. No.
No.
Because by the time kuna grabiwa 21st ya na grabiwa.
Yeah, yeah.
So ni kitu walikuwa me-coordinate.
Sure.
So hata siwezi kwa surprise mlikuwa like either area. Like at some point hata maybe mlikuwa next to each other. Alafu unapaki umepele kwa. Yeah. Ah, say Joe, where?
Wako so strategic na vitu zao by the.
So,
mi like, lakini niliona tu. Mi sasa kitu ili niudhi ni the fact that kulingana vile hiyo environment ilikuwa kuna wasa itu tuliacha. So hiyo ndo kitu ni uma.
Oh.
Like ujui where about ya wale wase. Yadi ndio kitu moja ime ni encourage sana ni kamuacha njaribu political world.
Yes.
Juu mi so ilikuwa ngaa. Juu unajua wale wase walikuwa nasikia two movements tukitolewa wakie. Tukikimbiza kimbizo. Na wase walikuwa two certain tunaachiriwa. So hiyo mse aliachona nini trauma ina gani. Unajua mimi niko kwa tocha alafu nisikie mzee mwingine ameachiliwa ameniacha pale. I hope yule mzee atafika pale nje aongee kitu si aende anyamaze. At least wajaribu maybe kunaweza kuwa na mzee pale tu detective au chiki tu vile anaweza wa trace. Wakolewe tu.
Okay. Alafu nini? So hii ilikuchukua how long before akoza Tanzania maparo wote wako mother Buddha.
Yeah.
So how what was their reaction?
After kutoka, they were so happy that they traveled sasa from Mocha hadi Nairobi usiku. Wakakuja tukaspenda dina wao. Walikuwa tu na furaha hiyo siku.
Nasi walikuwa mbe uache, wacha hii mambo.
Kuzio
ndio inakuwa the first advice, kwa sababu mama zetu. Wacha tu.
Mimi naweza sema, by the way, my family is very supportive. My family na ile tu inani support ile enyewe tunaona hivi vitu zinaendelea ni oppression, haifai kuwa hivi. So waliniambia tu wataniombea tu Mungu anilinde. Yeah. They just told me like lazima bad governance ishe.
Yes.
Yeah.
Okay. Alafu nini ikikam to solid abductions. Saizi unafilaje? Unafeel zimepunguka? Do you feel we are safer than we were before? Do you feel ama watu ni waoga? That means that people are not posting what they used to post back in the days.
You see? Mi siwezi sema zimepungua. Juu sijui like lakini kitu naweza sema unajua hizi room nimekuambia tumeacha watu wengine. Ile room yangu watakuwa si ile room tu alifunga hivyo ikaacha bila mtu. So wase wanaweza kuwa na bebanga wase wengine si social media critics.
Ndio
maana ninaambia wase mkiangaliana sana manzi. Si eti tunasema mtu tulikuwa na yeye tunamuona onanga mtaa onekani. Unaweza pata sasa wanaendanga kwa comments unaona mtu tu small week. Unaweza pata mtu ndo anapitanga nato sasa. Vile haijulika. Juizo sasa, wezi niambia yo unit ilibomolewa after si tumeachiriwa.
Yes.
Ama after imesemekana abductions imeisha.
So
I just, but nimeona ex kunaya likuwa nikari kuwa meabductuwa, but alipele kwa koti.
Nani?
Alipele kwa nini? Alipele kwa police station. Alikuwa nituwa Moteti pia, Mulinge Moteti. Niliona likuwa meshikuwa car abduction, but after a few days nilimuona kwa police station.
Yeo ilikuwa? When? Majuzi?
Yeah, majuzi. So at least known as. Mulinge Moteti unaweza muangalia ex. Iko ina trend sana juzi tu. I think ni mwezi tu.
Alafu Moteti in Meru kwenu ina maanisha ni cause kisapere ni lawyer.
Moteti yeye mtetezi.
Okay.
Kuteta.
Yeah, Moteti. Za kwetu tunazomanga Moteti.
Okay. Oh, kusapa na cheki Mulinge Moteti ni umoja.
Upi?
Okay, na cheki ilikuwa ni na Mulinge Moteti ilikuwa ni buka. Alikuwa msema Mulinge Moteti is not a criminal. He is a military cadre of the Communist Party of Kenya. He is a seasoned propagandist and agitator. He has stood at the forefront of workers' offensive. He has organized, he has educated. alafu ilikuwa just the 14th of miskwa najua kulikuwa na story ini ya majuzi kabisa.
Sasa unajua ile salamu ex ni kama imekuwa abduction sasa akatokelezwa kwa police station Muzaiga.
Damn, mimi kuna fikiria hizi stories zimeisha inaka enye hiyo nuko najua bado zinaendelea
zizi.
Okay.
Me thought.
So vile walimpeleka kotini.
Nikazi mepungua pungua.
Yes. Walimpeleka kotini waka?
No, niliacha tu kwa police station. Aja nitafuatilia.
Yeah. Okay, okay. Kuzina chiki hapo. Damn. Yusu kwa najua. But saa. Alafu nini? So saizi mengia kwa politics. Kwa nini?
Okay, so. Kitu sana imeni encourage. Unaona. Nini. One thing imeni encourage sana ni bad governance. As a victim, nimekuambia kuna wase tuliacha.
Yes.
Wale wase wanaweza taka nini? Like their wish. Ule mse maybe, I assume, jumi mi nikiwa pale, mse achiliwe mi nibaki. Wish yake tu ni vile anaweza okolewa from wherever he is, aweze kutoka. May just feel, most of our leaders, kami place nimetoka. Scared ya kuna leader ata moja li stand up. Ati kusema, ikitu ni mbaya. Leaders wote wakwetu yani. Like adi MCA yani like hakuna msetu alistand kusema hiki tu ni mbaya ni mse wa kwetu. So me I'm just feeling tuachane hadi maybe okay kitu kai happen kwa mtoto mwingine tu hadi huko kwetu. Hakuna mtu wa kitu moja nimeona na wase wa kwetu hakuna mtu wa kustand up for such. Me I just feel I can be there. Pia you see like nini nilikuja kuelewa vile tumesema kuna anga coincidences. Hiki tu ni one big system. Inatunyanyasa tu. Like,
yes.
Hii system haianzi tu juu. Inaanza tu chini. Kuna, saizi nimekuwa tu civic education huko mtaani. Nikizunguka zunguka kuna mse aliniambia. Unaona, one of the leaders huko sitamtaja.
Yes.
Unaona, saizi nikikuwa so vocal, nikienda sana. Kama pale nestia, ataniita. Mse, anaitanga wase, amepanga. Akona the leaders, akona yu leader ndi anataka kue nini, anataka kue nini, anataka kue nini. Akona hierarchy yake. So watakangine new person to the hierarchy. So I just feel, tunafakurudia di kwa grassroot. Unaona hii revolution, tumekuja na yu kaa vijana?
Yes.
Hadi si mi peke, mina iza takadi, kwanza unipatene na competitors wangu wate kaa vijana. Hadi ni mini spoa hile kiti, at least kijana mwingine, mwenye anaweza ongelesho juu. I really have hope in vijana juu. Vijana ni wase hadi ukiongea na unaona anaelewa kitu namwambia. So like so unaona kama saa hizi huko kwetu vile nimeolewa siasa za huko nikaa ni hierarchy. Kuna mse tu fulani anakuitanga na yule mse ati anajaribu kukuambia usisimame ati akupe either do fulani uchore. Juu kuna wale watu wake ameweka pale. Juu kiingia pale umemharibia system yake. Kuna vitu hazitaenda fiti. So me I just feel like vitu kaizo zinafaziishi. Unaona sisi wananchi saa zingine pia tunakuwa tume overpower sana wa viongozi. Unajua kiongozi ni mse wewe ndiye bosi wake. But tunawafanya ngao ndo mabosi wetu.
Yes.
So I just feel like anyone can nini? Anyone can vie na tunaweza leta change kwa vijana.
Okay. Yeah. Cuz reason for that pia nakuuliza hivyo ni saizi ushachagua party?
For the party naweza yacha blank. Yeah.
Kuza kuna boy anaitwa nani? Murara Kibaso alikuwa ametweet. Alikuwa ametweet in this country when you run away from William Ruto, you run into William Ruto's proxy. You run away from Uhuru, you run into Uhuru's proxy. There is a time when I was still naive, I confided in a certain leader in the opposition. Ndegwa Njiro might know who I'm talking about. I told that leader in the opposition so many stories of secrets I had discovered and the documents at stumbled upon. Hoping he'll work together to remove Ruto. Kumbe, I was talking to Ruto. It's like a young boy who trusts his stepfather. Then his stepfather najises him. Damn, okay. Then akaendelea. From that day, I knew that we have a corrupt government and a crooked opposition. One term or two term, you're cooked. The leader in the opposition has a tender at Kenya Airports Authority where he'll make 600 million shillings. Wale mnafanya kazi huko, mejua ni nani sasa? Nena kasema na kuambia Mkenya, tu ndio anabebo ufala, wanasiasa wako kadi.
Exactly.
So, so with that in mind, of course, Kenya pia lazima tukue realistic. Like, where do you plan to run? Wata kuran wapi?
For nini, constituency. Inito yes. Mara constituency, kopale Tharaka Nithi.
Yeah, so sinujo Mara constituency, kama iko Tharaka Nithi, the probability of winning with a party that's not either DCP ama UDA is very low
or an affiliate.
You yes. see mm-hmm. miadini kinini mimi nikipiga campaign pale wenye wame nini wamenisikia mimi siwezi sema ni campaign nafanya tu civic education mimi nikifanya tu hizo ma civic education watu wengi sana ndio ndo swali wananiuliza ati unakuja na party gani unakuja na party gani hiyo ndo kitu inatumaliza ka country wana tu hivyo hiyo kitu tu morale amesema.
Yes.
Hadi mi wana hivu. Wapo, for once, naiza support morale on that. Juu, mi u believe, unono yu leader mwengine tuataka kuona kasint sana.
Mm.
At one time, ashai kuwa part of this system yenye tunapiga. At one two time, atakani kitambu, atakani lini.
Yes.
So, mi just feel, we need new leaders in the system.
Mm.
We need, I know this system pia imejipanga deadly.
Mm.
Unajua pia wezi angusha kampuni hivu.
Yes.
So ndio nasema unaona saizi ile unit inaweza tusaidia ni kaa vijana. Saizi vijana tukiongea hivi unapata vijana kuna wenye hawana kura. Lakini pia kwa hiyo story ya kura naona pia kuna vile system inajaribu kutupanga.
Mimi
nimekuwa ground na I can tell you 80% ya vijana wako na kura. Unajua wanafanyaje? Wanajaribu sana pia kutupushia ina narrative ya wasi hawana kura. Ndio ile siku utasikia tio 2027 waseme vijana hawakuvote. Hapo ndo tuliangukia kaa vijana. Na pia kuna link ingine. Unakuwa na link ya kukonfirm kwa registered voter?
Naijuaga hiko, eh.
Kuna mdemu fulani tu hivi. Tuko tunakonfirm nae. Hati yake sasa, na kuna hile voters card. Ashatolewa. So nataka kuambia pia wase, wakaisano wakikonfirm ingi kwa hiyo link.
Oh, okay. So, yake, ilikuwa hayuko?
Hayuko. Saizi hayuko na ujue akonadi yo card. Inaenda saizi ya isomi. So nikao pia wanaanza kuchomwa wengine tu. Unaweza kuko register lakini kama ukikonfirm confirm pia. Ni advisable.
Okay, okay. Kuzio I think kuna enough time ku confirm.
Kuna enough yeah.
Kuna enough time ku confirm, kuna enough time ku transfer.
Sure.
Kura. Yeah, yeah. Sajua. Kuzi za mimi wenyewe nitakuwa honest sija transfer yangu na nili ku transfer.
Ni yangu iko hometown.
Yeah.
Yes, I wasn't able to actually vote last time but nilikuwa nishai migrate from Nairobi. Yes.
Yeah, cuz me I need to transfer mine. I love to back to Monani aje.
Talking of parties, you are wearing
a Safina party.
Nini is it some?
Oh, okay, so yeah.
Okay, the reason I'm wearing this.
Mm.
Hii mwaka nimekutana na a few leaders.
Yes.
Mm-hmm. But this is the only leader mwenye ananiambia yanasema one time bona. Okay? This is the only leader mwenye nilisikia he has the goodwill for the people.
You said tunapongeja Jimmy Onjigi?
Yeah, and he is the party leader.
Okay.
Yeah. So, he is just one leader mwenye nilisikia nikako na solution. Yeah. Actually, party is kama huko kwetu ni mimi na hadi nikana introduce kwa wase wengi. Wase wengi hawajui Safina nini. Ndio maana nasema mimi siendi ati na ile party popular. Mimi naenda na yule mse naona anaweza bring change. Mimi hadi naambia wase pale home. Unajua wase kuna wanyo nasema ati yo. Unajua saizi in as much as tunasema by the way, kitu nime notice na ground. Si online. Online tuko sana one time. But pale ground. Kuna wase wako otherwise. Wase wako skeptical.
Yes.
Ati yu sasa tukimtoa tunaeka nani.
Mm.
Like Kenyans don't believe in change. Pia sisi hatuamini change can happen. Tunafaa sana pia kuanzanga kutokea sana kwa hizi mapodcast na kuendadi kwa machaches. Unaweza pata kuna watu wa ushago sasa wa watch podcast. Ndanga sasa kwa churches. Mimi nimekuwa nikienda kwa churches, social gatherings. At least tujaribu kuonyesha wase mbona tunasema one time. Watu wasema huyu mseni mbaya. So tusipochukua kura alafu tujaline fit. Wajua sasa tunaongea tu online. Lakini ukiangalia the effort we are making to make sure this one time is possible.
Yes.
It's very minimal. Na pia vile nimesema usikika hii ni system. Yezi itaka ku collapse tu hivyo pia. Wako pia na strategy zao deadly.
Yes.
So we have to come to tujitokeze tuka ile ya maumau pia.
Yeah. Okay. Hey, na make sense your story ya one time. Wasona sema one time but watu wako ready ku understand that kwa ground vitu za kwa different. So Tofum lazima design. Ujue online na kwa ganayo kitu inaitwa echo chamber. Like where we tell each other what we want to hear, especially considering that it can turn very ugly very fast if you don't tell people what they want to hear. Na chiki.
Sure. By the way, yoni kitu ingine nimeona pia na sisi majenzi. Unaona sisi majenzi, naweza sema sisi si watu wa kustand. Tuko watu shaky sana. Naweza tumia jina Sheki UC. Tuna nishai kujadi na personally nimejaribu kuwa na Gen Z kwa two events hii mwaka. Latest study moja ilikuwa nikasema okay, mimi as a victim, acha tuanze kutembele wale victims wa wengine wa maandamano juu nika Gavadi ilirushia story zao wapatangia hadi ka food.
Yes.
Juu, as a victim kitu ya kwanza uwezi pata job. Wanaenda wanaangalia record at hiyo jina upati job. Tukajaribu nika create WhatsApp group tukua tukaa na inso siku ya event. Ai. Tulitokea wase hadi less than 10. You see, like, tunaweza, online tunasema kitu hivi. Ikifika, sasa ni ku-actualize
what,
execute what we said.
Mm.
Unapata, atujitumi yani.
Oh, okay. Yeah, ina nini. Alafu nini, another thing ile mekweki happened, lately, a bunch of you have been accused of faking your abductions, yes?
Yeah.
Hata majuzi to your video ya Billy. Billy situliseti on Facebook. Kuna soko like, Billy anadanganya. Kusileza.
Kuna events kama hizo zenye unasema being kicked, being, thinking that what they are cutting you, and you can just sit down and come up with graphic stories about yourself. Mpaka hata place mnakanyango kila mahali, kukaliwa uso. Kuna you are painting, I'm even seeing that room that night.
Unajua say, wanadhani pia abduction ni Twitter deal. Unasasa mi after abduction, mi personally nilianza na story nikiwaambia nilikuwa job ndio nikashikwa, si ndio? Kitu ya kwanza nilitoka vile, nilitoka hivi kwanza nilipikwa resignation. Since then hadi hakuna kupata job. So why would I fake I was abducted na ina affected maisha yangu?
Oh, ulifairiwa?
Ah, kitambo, January.
Oh, where?
Yeah, so
uliapeleka activism yako huko.
Peleka activism. So like why would you fake something? You see, kitu ka abduction, in as much as you try sana ku avoid kwa watu, unapata tu sama imeaffect tu maisha yangu videdri. So why would I fix something yenye ni kadi imeniharibia maisha?
Alafu kitu pia naweza taka kukuuliza, after all this ukisikia mseka Ruto na bonga juu ya Singapore, what comes to your mind? Like cause kama hata mlinge imehappen majuzi, so ukisikia story ya Singapore, what comes to your mind? Do you think that Singapore is real?
Ski umse, umse uko on paper anakuanga very good. Ukisikiza ideas zake kutoka na ile yake na bottom up nini, on paper he is a very good guy.
Yes.
But how to execute it? Tunaenda Singapore aje? Ni atuambie tunaenda Singapore mwafu na kufanya hivi na hivi ndio ufike Singapore.
Yes.
Unajua pia si ati tunaenda Singapore, si ati tunalipwa tickets zote tuende Singapore. We have to create Singapore in Kenya.
Yes.
Ni atuambie nasema tunaenda Singapore juu for the last 3 years. Siameka ndani 3 years tayari.
Yes.
For the last 3 years, I've done this and this and this ya kuensure tuko at least kwa hewa.
Yes.
Ndiyo tunafaa kuwa tusha take off. The time left ndiyo ndogo thani nyasha kuwa.
We are bored.
So, ya kwa paper na kuanga so good, yes, good manifesto, but how to execute it. Pia ache kutu over promising manze vitu. Pia naona,
A little go from manifesto to money heist.
Bana.
Amekuwa kitu nyorosha jo. Yeah. Tukitoka hapo, kuna this very interesting fact. I don't know how true this is. Siku I Google kuiangalia, but at a fun fact, Steve Jobs' birth name was Abdul Latif Jandali. He was adopted shortly after birth by Paula and Paul and Clara Jobs. Atira ilikuwa ga Syrian. Musa confirm your story. Huko na Steve Jobs.
And I'm Joe, you know Apple.
Yeah, Joe. Iraya ilikuwa, ojo after ni skivu ndio naiangalia na unaenye Iraya na kamu Arabu.
Arabu.
Na ka pep kiasi. Ka pep Guardiola.
Ka pep hivi.
So inakuonyesha hii story ya white people, whatever people inakuwa gani upuzi sana. Kuzum says jayi sikia mtu yote kisewa ni Mwarabu. So inamaanisha Warabu ni basically tu ni walami. Najia hivyo?
Ni sisi tu Afrika tu tumetengo.
Sisi tu ndio sito tunakuwa gatura ya melanin. Melanin
wakini. Sisi tu, unaona mkifanana.
Machekio, Abdul. Ako nituwa Abdul.
Abdul Fattah.
Abdul
Fattah. John.
Aliangu show jina Jandali. Steve Jobs.
If Samsung knew this.
Wangemaliza. Too late.
If Samsung knew this.
But of course, niko show alikuwa najua. But it's so interesting how he dropped that name. Because what try kuimagine, sasa ingekuwa the, nini, inaitua?
His father. His father was the one who was, you know, Syrian. because he was born to Joan Caro
Omlami
and Abdul Fattah.
Okay.
He was born in a Muslim household to wealthy. This is where now money and religion money corrupts religion. The key word, born in a Muslim household to wealthy Syrian parents.
Okay, and how was he adopted?
The youngest of 9 siblings.
Na kwa nini alienda paki adoptiwaje? Now Paul and Clara, if he was born to a wealthy family. Because yeah, yawaseka sisi wale, was born to a thug rock family. Shida ilikuwa mingi sana mpaka ikabidi. Tupatiana mtoto. Hapo nizataka kujua like how that happened. So kulikuwa na hiyo, but tukimalizia chat malizia na history. So kulikuwa ni the most wanted fugitive since 2004 for Ohio murder has been found working as a police officer. Sikia ni story. So a murder suspect from Ohio who spent 20 years on the state's most wanted list was found employed as a police officer in his native town in Mexico. Sindio?
Mm-hmm.
Antonio Riano, wanted since 2004 for fatally shooting 25-year-old Benjamin Becerra, also spelled Becerra, was arrested on August 1st earlier this year in Zapotitlan Palmas, Oaxaca, Mexico. U.S. Marshals reported that Riano, now 72, had been serving as a local police officer there. He had long been featured on the Butler's County Sheriff's Most Wanted list and appeared on the TV show America's Most Wanted in 2005. So ira eli appear kwa 2005 ikakuja ku arrest you 2025. Damn. Ilikuwa karao jo. Mnachukua hiyo story.
Damn man. This is a boss.
You need to hiding in plain sight.
Yeah, hiding in plain sight.
Ni ni kama pia ama onaitangwa jo US. Ama
akuachagi ama ma sheriff manini all utafuta fugitive vitu gani hicho akuachagi
bounty hunters
US marshals au US marshals say akuachagi
akuachangi
20 years from now jo na kukujia jo
Kenya hadi ukijificha kiasi mwaka moja tu hadi mwaka ni mingi
story usaulika jo
wanakuanga so nini committed but arrive tu acha shikwe you see that how nini justice is served
yes.
Jupia si ati aliepa kuwa amefanya kitu fiti. But pia ndo Mexico imwajiri. Kwani Mexico pia waangalii sana history?
I think it's over to happen igi. I think ni ile damn, we love some of the truth is stranger than fiction. Kuna hii series inaitwa Banshee. Nanga hiyo Banshee. Ile waga ni mse.
Nani?
Anatoka jela.
Yeye
kutoka jela.
Oh, yes,
anaenda
yes.
Na kuwa sheriff.
Yeah.
Place fulani na yeye mwenyewe ni criminal fulani. Acheki. So the truth is stranger than fiction. So I guess neo designer even as Mexican authorities, would you think that a thug amekuja kujaribu kuwa karao? You understand? Kuna ile pia itakuwa hard sana kufikiria kitu kama hiyo. Cuz it's strange. Alafu but vilali hide for 20 years, I respect that man. 20 years alafu pia being arrested at 52 and 72 is a very big difference.
Yeah.
72 ndio kimtishia life because yeah.
Now did they identify him? Jo pia unajua kuna zile body changes. 52 ni msiana kwa kijana.
I think ni DNA. Sindio? DNA alafu
so ni kama another nini story fulani yenye inalingana na hiyo. Ni raia fulani alikuwa anaitwa Richard Barrows.
Yes.
Who was arrested this year. After being on the run for 27 years.
Yeah.
So he was a pedophile and a former scout leader who spent 27 years on the run in Thailand.
Kilishiko Thailand?
Yeah, he fled the UK in 1997 using a stolen identity to avoid charges and was arrested at Heathrow Airport trying to get back.
Oh.
So kuna features zake ni kama.
Has to change.
Yeah, nizile waliacha tu. This is forensic evidence na features za umse. Kwa airport, just in case we die. Akilimikyo,
how long? How old?
Eh?
Kuzi ki pedophile jo.
Yes. You know, he used to commit these acts in the 60s. From the 60s to the mid-90s.
Yeah.
Because sasa unajua ni scout leader and stuff. So
you know, shakiriki mezeka.
Yeah. Kakalikuwa nakumbuka the nini.
Okay.
Oh, nini, by 2025, April, the 81-year-old.
Was
convicted of 97 offenses and sentenced to 46
46 years in prison.
Years in prison. The judge described him as a despicable man.
Yora yena jua miaka 9 maximum check out.
Nazi. But some of these cases, ama tuna go back kwa ile ya kuwasha torch. Labda familia iliwasha tu torch wakasema justice must be followed.
Dera yake jipeleka hapo.
You see kuna justice.
Inaweza kuwa ile za
Rai kwa nga Thailand. Alikuwa nga Thailand. Ya Thailand. But alikuwa nga kanini fulani hapo hivi.
Oh.
Kwa neck. I think hapo kali ya changwa tu kwa hapo.
Na hiyo pia inaonyesha vile US tu ya kuachia gicho. Kuza kumbuka Kang'ethe alikuwa mehepa karudi Kenya. Yule Rai ingeshikwa tu bado. Yule Rai inaitwa Kang'ethe. Sasa alikuwa anasemekana ali alidedisha demu yake
akamwacha
kwa airport akakuja Kenya. Hao tutakai kujua, watakutafuta tu. Na ikitakuwa kuna boy fulani Msomali pia alidedishana, ilikuwa wapi? Ilikuwa state gani? Boy Msomali alidedishana akakuja hapa Kenya. Walimtrace but ya kuchukua long, walimtrace lakini after 1 year.
Adi minisha yona yoke si flan kwa Ray Williams. Anaitangwa Ray Williams.
Yes.
TikTok flani ya kipeana story.
Oh yeah, zile storyteller.
Sijui kuna boys flani pia ali wanga nika side chick hivi. Alimu after bibi kunoti side chick akona mimba. Kama huko 1969. So ikabidu wame vacate ile nyumba.
Yeah.
Sa ile nyumba ikauzi wa mtu wa kwanza. Uyo mtu wa kwanza haku suspect anything. Wapili. Wapili ya kipiga mausafi kulikuwa na tank flani tu underground akamwa itupwe. Watu wa dustbin wakashanganiaje kitu ni mzito. Ikiangaliwa, inaka human remains. Ikafanywa nini? Ikafanywa hizo maforensics nini nini. Na walifanya tu investigations wakarudi kupata kale kamzae na kaiti. Kakua on ECT sasa. Walimpata in a different state. So pia ni kama investigation ya US.
Hakuwa chiagi jo.
Wanaitanga ina statute of?
Statute of limitations. Hakunaga. For murder. Murder inaga hiyo.
Africa unambua. You know you committed those crimes under that regime.
Hadi kuna time nishai juuliza.
Kwa jasukuzi napenda Yesu Kristo.
Nishai juuliza kesi zingine za Kenya. Kaza 1980s ka ufungwa. Njoo kuna kesi tu zina changwa zijaisha.
Yeah.
Do they follow up?
Izo, like,
kuna raya naitua part nijo. Although hakuwa msee or anything. But uli mse mwenye alisiphon. Azini mse mwenye alibia tu. Alitupata tu wakatu. Alitukusanya.
Yeah.
Kama tumelalisha. Now the fact that on this land bado akaanza kujita Brother Paul. Na chachi yake ikakuwa na following. Yeah. Ni mapumbavu yani.
Asi tunakoka na ujinga. So ule boy nilikuwa naambia juu yake alikuwa boy Msomali. Story yake ilikuwa hapa. Ilikuwa ni Tukwila Coast Commander suspect apprehended in Kenya and extradited to Seattle. So ilikuwa boy fulani hapo msome. So alikosa na mtu. I think walikuwa naenda kurob mother fulani. Alafu akaenda kwa Kim shoot. So ikakuwa ni a 20-year-old man who is accused of fleeing to Africa after killing a woman in the parking lot of a Costco in Tukwila last year. Amani Tukwila has been apprehended and extradited to the United States. The U.S. Attorney's Office in Seattle confirmed Salman S. Haji was taken into custody by the FBI in Kenya. Israel is na kujiaga Kenya. He's now in the King County Jail in Seattle with the bail set at $5 million. Haji and his co-defendant, Elis Abdi, are charged with murder, attempted robbery, and robbery for the shooting death of 67-year-old Yuan Ming. Acheki. Ni wale watu sioneagi ruma. Like, kwe unendaje kudedisha hatu.
Yeah.
Kuenda kabisa. So, wale dedisha nini? So, uniaka mtuika mwala lo. So, sasa, atinko, wali ngoja go mother, wakatrai kumroma. Acheki hapo Costco. Wali ngoja. Alafu wakamshoot. Like, ilikuwa so unnecessary kunini, ya?
Yeah.
Alafu, ilo kwa gayon, takuwa gangster. Kuwa gangster. Alafu, the worst country kuwa gangster ni states, jo. Raya na kumkoja hapo na deki. Kwaza kaa huyu. Huyu anaenda kuchanga. Raja hivo? Kwa sasa, haijalishi age yako ndo determine which jail you are going for. Haikuwa kia, since weni mdogo, wacha tupeleke kwa jela ya watu wadogo. Zii, unapeleka kwa zile raya, siwe ni murder. Unapeleka kwa zile raya za murder, jo. Asike, ni nani? Huko hapa juu nani? Mimi nilidedisha nyanyangu, alafu nikapiga Grand Buddha balls, zela siku mdedisha. Nikadedisha tu nani? Hiyo ndio raya una deal nazo. Inakwambia kajo kuja hapa. You wanted to be a thug. It's never worth it.
To madam.
tumadan kitandani tujamiani yeah ah but even remind kuna story ile siko nafikiria tunafaa kubonga but kuna story ile happened Australia last week mlicheki I think nini tulikuwa na boy wetu wa Australia to Paul the Black
tulikuwa na Paul the Black nearly to show about
yes baada tu kuifuatilia
yes.
So baada ya kuifuatilia of course lazima kuonelewa kisapere sio
eh
kuzi ilikuwa interesting. I think yeye nilimrushia hiyo video so ilikuwa video ya Israel ziki whatever ziki nini alafu hizi man news channels ama juju zinajuaga kureport hizi story jo. So acha tusikize vile ilikuwa reported.
A man has been charged with murdering his friend in a stabbing frenzy outside his home in Melbourne's southeast.
Others tried to rush the victim to hospital, but on their way, they crashed into another car.
3 o'clock in Clyde, there is chaos at the front door. A man hurls a bottle as another swings a knife. They wrestled, but the 36-year-old was repeatedly stabbed, left bleeding on the driveway.
Scary, of course, because it was just across our house.
Just 2 minutes earlier, the men all arrived in the same car to the home where the 27-year-old lives. But within 30 seconds, the 36-year-old returned to the car.
Askejo blaze ni raya za mlima ni piga maraya
maraya nikiwe
nikiwe
lakini msia kuwa nje bana mimi ni kuwa nje inaweza kuwa nini nimetulia hata ilikuwa na ngori nchi yako
I think wasemagaivo
Paul alisema pia ukipata most of those hata sijui nani tulikuwa ni ama ni Mose alisema unapata watu wanatoka from interior now straight to the airport.
Yeah. Wanaenda kana ujinga mob sana.
Yes. Yeah, to umeenda tu direct. So maybe I don't upata challenges. See, not only with the law, we are trying to adapt. Wanapatanga some challenges.
But maybe naweza watetea niseme easy places ukienda siku za kwanza wewe ni mgeni. But mostly ufika ga level where you become too comfortable mpaka it becomes your home.
Yeah.
Cuz we are assuming that unapata I'm a boy, but maybe boy yuko 39 na alienda huko akiwa 18. Ame spend more time huko than Kenya. Understand? So yuko huko. So atakomit two crimes za huko. Because pia you can only, also maga, unakomit ki crime with what's up, like, yuko, na proximity na wewe.
Any citizen tayari.
Yeah. Wacha tuendele kidogo.
Uka. He armed himself with a bottle, which he then threw. That is when the violence erupted. Stabbed and bleeding, the victim got into a friend's car. But en route to hospital, they crashed into another car.
He had two wounds on the stomach. They look.
Kuna place pala vlani hapa ni gani? Unataka kuzesha?
Unataka kuzesha?
Wataka kunidunga.
Yes.
So ilikuwa ni nini? So naweza watetea niseme hiyo design ya you become it too becomes comfortable. Too familiar. It becomes home. So I think this is not even about being in a foreign country. There are people who commit easy crimes. Yes? So utapata nimse just nimse wa kujam kuzunguka hapo vile alikuwa niko ametoka kwa ndai pamoja. A few minutes later wanapigana, unajua? So sijui ni nini.
Kuna vile wameterrorize neighbor.
Yeah.
I'm not think anything like that.
Yeah, tukimbaka neighbor ilibidia nini wewe? Tukilali what is it called? Amefunikwa sura.
Si nimeona ni kamlami fulani.
Kamlami kamefunikwa sura, unajua kana ogopa like they come from Africa. They are wild.
Yes, savages.
Yes, they might come back from. Unajua
wase wase tunasikizanga stories zetu poa. Hawajui story yenu yetu poa.
So but yeah, you know, I think these crimes happen anywhere. I won't blame them for nini, but after I think the consequences in Australia might not be as bad as the consequences in America. America ni different. Kwa sababu America kulikuwa na ingine majuzi. Nani alishare na mimi hii story? Ile ilikuwa ni Ryan aitwa Kenodia. Alitandika boy mwingine risasi. Ulicheki? Ilikuwa like last week ama last week but But kicheki yo age, I think you like 22. Zapata alizaliwa US.
Yeah.
Ika ken North Yaga alizaliwa US.
Sure.
So, alafu alichapa boy wa states. So pia nikuwa nafikiria, maybe boy wa states alikuwa zile. Unaweza nivulia suruali. Unaturn into some gangster shit. Wala tataka kujua. Uliturn into some gangster shit. Uwe kwa natrai kukuvua suruali. Unacheki. Mm. So it's a whole other nini. But eh. So, tukimalizia Peter Muteti. Yes. So, what next for you? Utakuwa kwa ballot next year, ama 2027?
Yeah, 2027 mean takuwa kwa ballot.
Mm. Yes.
And then, me can say this, now I've started my political career. I want to be, okay, me what even motivated me sana kuingia politics, ni kifo kacha baba. Me was like, eh, mwana vile baba mekufa na love mingi.
Yes.
Me adi na ujiuliza, some of these politicians, wajulizangi, okay, nikikufa alafu, watu watasema, nilifanya. Me that's na live na taka ni wakio mara either in the government or in opposition.
Okay.
And to a point that I'll bring impact in mara. Nataka ile tu skuntaizi divi tu machopa zianze tu kupita pita kule juu ya vile nimefanya kazi huko yani.
Okay. So kuna mara na kuna Masai mara.
Hiyo ni mara.
Yes. Oh, yenyu ni kuna an extra eight.
Ushesiki ile nyithi bridge naambia ngo itajengwa within 100 days. Ni huko sasa.
Oh, ije itengo. 100 days ajaisha.
Ai wapi.
Ukai la jengo ina 100 days. Yeah,
ijengo na nani?
Yeah, maybe nyinyi mna count the days wrong.
Labda.
Yeah. Naja, kama Mungu ali create this in 6 days. Na nangu gati, one day is not one day.
So one day in the eyes of God is 1,000.
Yeah.
Labda ni hizo anatumia.
Yeah, one day in the eyes of a politician.
Yeah.
Okay.
But wanafaa tujenge hiyo bridge manzi. Hiyo place watu wame dedi wengi.
Kwa hiyo barabara yenu ni risk hicho.
Ni hiyo tu place.
Hapo tu.
Like the specifically tu place. Ni hiyo tu area. Wajenge tu kiaiwe na they are capable.
Basically tuasema ni good luck. Sindio?
Yeah, good luck.
Good luck, man.
Yeah. Sure. Na hope watu wa mara. This mara hii.
Yeah.
Mara this.
Mara.
Mara this watakupatia masikio ya.
Yes. Yes. And keep fighting the good fight and usiweke rais tena kwa sanduku jo.
Sawa.
Sawa. Yeah. So imekuwa ni one of our last shows of the year ni 2025, sindio?
Yeah, 2025.
Yeah, man.
Yes.
So come on, watch this in 2025, bado tutakwambia ni happy and prosperous 2026. Come on, I watch in 2026. Happy New Year, senior. We're
glad you made it.
Yeah, we are glad you made it. And tuko glad that we survived these floods in Nairobi.
Because right now, by the time we are shooting, it looks like 7.
Yes,
I had to look at the time now. Nani.
Yeah, kuna nyesha, kunyesha.
5:30, yeah.
Sindio jo. So, kama kawaida bila susemaga, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia, tukisema, Eko Nene.
Eko Nene.